Ngole chivunanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board UNEB mu bufunze ekirabudde ne ssekulabula yenna abakungu b'amasomero kw'ossa n'abagaddukanya n'abo abavunaanyizibwa ku bigezo ku kyokulya ssente z'okuwandiisa abayizi abanaatuula ebigezo byabwe eby'akamalirizo nti gwe banaakwatako mu ttaano kaakumujjuutuka.
Teka nya yune mkitundu zidi matanu mwenda matundu tundu akasa kumwesitatu singo mtu agena maso na aso loze nisale nisakitinebu yeta gambie ainomo tango guawa wa milioni makumi ya ana oboku sonya kakumi atela mkitungu lecha jembe okujase somenelio senta ya ajo atele nomo somesa chikoze mabahe kichitia aso ulo kujibu wako ama badu wage norecho okusoloza elisale elisale yunebu yeta gamba tukikiri zibuwa
bwa badai.